Lawa kamas esangazi. Lawa kamas esangazi kambo basing sheep. Zihuba sabu shabu sangazi sati mzumuri la mazwamba wa mameli lezo waka. Wati mzumuru ngeteli zume ita atindele pishane wata ita atindele dobi yonezo fumelili. Wati mzumuru ngeteli zungaleli sis. Sati mzugulu uzula cha hutala kungoba mzugulu na kausozi. Wafika mzugulu ngatelu zunga lele zunga lilisi. Sati mzugulu na mtaje ngigeza kujisa umpago nge nakbol. Hogu inkoni ipo. Nakoke mzugulu ngatela kitela uzunga lele lilisi. Lawa kamazi sarkazi kapango mbasi nshi.
Diyafasu kwenye kashaka unibikira kamazi sarkazi. You might not jump down on 21, you fell in it. Come on, Zet Kroga. Little Kaule of Taiwan, come on, Sumulunko. Little Kalele, Sabo, no market, just Sabo. Little Kalele, Sabo, no one to my young boy. Little Kalele, I want to one of my common one eye. Kusini na dikale kaka insisi yoi popozi kazi. Kwa mimi tili mito benjala. Kwa mimi tili mito kazi baka me basa zembe mafuta nati.
Lawa kama sasangazi na pambo wasi nshi ya mshamiru. Sati msuguru ngetelu zungna lelu zungna lelu zungna lelu zungna. Lawa kama sasangazi na pambo wasi nshi ya mshamiru. Satim Zuguru Sulae, Mono, Samabagana, Wokomutan, and his day, each and Zuguru Nakoka, and the Kono Pilla. Satim Zuguru gets and Zunga, and Zunga, and his Satim Zuguru, Kube, Kuzamuka, to pin the letter Zuguru Pena, Kupu, who sit back to the night. Now, Gamas, the Sagas, Gapango, Basim, she. Satim Yasin Zuguru Kasa, and in Fula Tail, I get in Zuguru and become a Batuena, Umlajan. Zuguru mna waka amayo pule mwele batita ndeletu mankoto unina kota lao maka mamanga kipeni mzuguru. Kasa ni tema lpeno mzuguru yeta kukepatu kwenu kumtano uta kaisele ngektele mzuguru zungu mabelu zungere msi. Kati mzuguru ngektele pideni itiga hapa iti utanga kota mzuguru zungu nalele sisi. Wati mzuguru isi suso mhamba singa kanda ni kota singa kentenyo nakoke mzuguru ngektele. Kitele ushoni pagoki pina sotiku pego nanga pezwa lakunga sasisi kwa pausi kwa bani. Dawa kamaza sargazi kapango basi nshia. Sati mzuguru ngeteli zunga lele sise. Ati nawa maramaza mila yese shagota. Magasha za pene eponjwe nati lawa kamaza sargazi kapango basi nshia.
Itiri jopeja. Yati wena makuwa wena kulgaru mkara. Who are you to say you're not saying you're going to die in Java?